25. Wanna be by your side every single day. Wanna give you my soul, I'm crawling for me. Give you that love and then watch you slay. Shout out to everyone that you're taking. Shout out to the world that we are plural. Two is better than one and that's what we are. Each time I see you I make a wish. Cause trust me baby you are a star. Wanna give you some good and that's me. Ooh, I'm coming for you, girl, trust me. Yeah, I'm a bad boy. What you gonna do? Cause I'm coming for you. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. Bad boy. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. Bad boy. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. Ngifase ngibase zisho ngisibambe ngimashe ngiye ngifika ke ngiqalaze ngimapaze ebamba icisha angiqhamukele ngemuva ngithuse macisha ngwisa ngihleke maqeda ngisazweni nokhola ngifile amagames akhe ayokwangiqiba ubuhlo ngkake ngiyongibushiye ngeke ngisavive nje zulini imbalami ngayithelelile lo mhlaba nje uhlobisile umsebenzi wami ngiphoqiwe ukuthi uhlezi nje uphephile. Asimala ngibambe ngesandla thulane havu nehawu bukani sushu nokala kuzani umshitezo ngala ngiyadlala baby ngiyakuthanda bengibamba nje futhi ngihaga nje lapho nazo ziyakhaza. Sengimbamba ngokusaba kanti kade libamba nodaba kanjaji futhi anendaba nje lona umfazi ukuthatha nje ukuthi ngisaswela amandla ukuthi ngivuse kwababa kuze kuze ngithandaza ngize mvuke ngiyophanda size sithole indawo epholile sirelax ubaba ugonile uyaxoxa nje angikho lapho nje mina ngijule ngayo ubuhle mje ngibuqala ngayo wayekhethela lona edala fada koda ngiwafune lawo mehlo ngifuna lawo. Ngabe likhulu ikhala cela ungangimoshi bandla amalips afane nalawa karihana ushange vose mnandi ngidaza uvuka inkabi isothi phazi ungafunga kukhuluma iswati. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. Bad boy. What you gonna do when I'm coming for you, yeah. Bad boy. What you gonna do when I'm coming for you?